Cope la culture, don't cope.
A ver a bobiro, bobiro.
¿Qué
es?
Más.
Guapia chanja na
que. Mari pam pasa por tele pa siri pa kureka.
It's a YouTube.
Una mancaramba va bomba ma meta la cabeza lo kureka.
It's a YouTube.
Fuego tu aba bonze au kwena yari tente kari tente reka.
It's a YouTube. Bonzi ni mwe, wana ni mwe bona jombo ya ira. It's a YouTube.
Jemeno ye, oh wow. Ooh la la la. Babo mbaku chindozo sajuti mweninda lama.
We salute you.
Panyambulele pole kapopo imunoti kulala.
We salute you. Mwasi ni mwe, wana ni mwe bona jombo ya ila. We salute you.
Sencha pasi, papa man kondakta bonze na wamusaluni.
We salute you.
Mecha pasi, makalume wana mayo wamuya na magilani.
We salute you.
Mecha bonze, imwana ifweka tupange bofe na kurani.
We salute you. Mwasi ni mwe, wana ni mwe bona jombo ya ila.
Vamlamu ineba bakwiteje teje network imboregete.
We salute you.
Usebenza kwatch tenu ende bwa kambancha to me connecte.
We salute you.
Maminch tenu nga yakumeka meka nish beta meka meke.
We salute you. Mosi ni mwe, wana ni mwe bona jombo ya ila. We salute you.
Uchinda masat temu kokula ntibwese yangu tachale.
We salute you.
Kale kwanza nga kukukule ntweyo yangu tatawe.
We salute you.
Kalinde kesa nga kupopoka wabantu yangu kanabe.
We salute you. Mosi ni mwe. Wana ni mwe bona jombo ya ila. We salute you.
Usabana mutekenya papa man na Moses waku matebe toy we.
We salute you.
Mamuna funikodi makuko sanoro ya bumaru kula meke we.
We salute you.
626 247 ya babomba yetu ye.
We salute you. Mwasi ni mwe. Wana ni mwe bona jombo ya ila. We salute you.
Tumenda shapa karamba kancha pagula imwe teti pabena fuebo.
We salute you.
Mariko ulia baba na iwe ni shipara bako na nebo.
We salute you.
Mariko watamu kabuna irenda irepia ukwefi webo.
We salute you. Mwasi ni mwe, wana ni mwe bona jombo ya ila. We salute you.
Aze malonda kujifo esuri pancho panchito.
We salute you.
Ave ingila 2 days before boss tarasara puka na yoni past 4.
We salute you.
Woshi ingila pole pole bati minyo minyo yena reshita po.
We salute you. Mwasi ni mwe, wana ni mwe bona jombo ya ila. We salute you.
Anaba shisho tuwo wanangu lefu. Jumbo ya lila po.
We salute you.
Wabo towa na vena paku bala paku tarata vata la ponta po.
We salute you.
Narati la mundo la mulu saka mukitwa mkonte felpa ponta po.
We salute you. Mwasi ni mwe, wana ni mwe bona jumbo ya lila. We salute you.
Mapanga sala la chidumbo market sika pompa sala ti.
We salute you.
Abash fwa mangu ingu inoro fetu pani ine poba di feba mazi.
We salute you.
Abash tisha fema plastics na masuits muri bakari mwe Germany.
We salute you. Mwasi ni mwe, wana ni mwe bona jumbo ya lila. We salute you. Mwasi ni mwe, wana ni mwe bona jumbo ya lila.
Culture.com